Ndio ndio, another page, Mchomvu Inc, new generation. 2017, Tutu Bene, man to man, Kiri Records, here we go now.
Taka kibato za Malui ama Gucci, tweke biti mini kweke uchi, tajona kauna nuksi. 6 years kwenye game, still I ain't lose. Ziki ndo bebe mindo wana wenye mojuse. Nojite wakali ni kipimu kali wao, yani zidi au jafika robe ya kali. Na yo mix kwenye zigi, I'm a good boy, bad boy, wechi edidi. Kasi na wazetu ni club, awa pisiji.
Mitai na nita ninja, na cheka kwa the round, kisikia toto mmepinda. Apa cash to cash, vest to vest, ukiteka mtumbili pia flesh vest. Meza kurap jana kwenye game ya new, kama wezi kushindana na mi. Dream zenu kuishi maisha kaya na ni 26 life stay OG. Mepata kazi bila CV, simkopi 50 wale JZ. Hovo!
Mechangu naweza ila, nagama dogs with me. Na leto mbezaka kucheza mpira, na 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 na. Kucheza mbezaza zile mankuman.
Boy, how you do that? Yeah, in the rap game, Marco Chini, Nico Ju upstairs. You niggas too white here, and now I'm too black here. You can't see me though, you niggas even
too black place.
Now, ukiona sisi learn how to behave. Bakuna mzawa kaze ready, learn how to be great.
It's so cheap.
Tunapo timba, tunayinga kuplay. You can't stop, there's a lot of things coming the way. You ready?
Nilini power, nilini jila. Nihengi ni chao, nikaze kimia. Billin' the 8 blocks, you listen to hear. I thought you felt class for rap, man. Me superhero, man, I'm ready to take for hopper. Niggas walk or complicate, no matter. That's a break, beat me like a drug idea. Niggas wanna wish me protect when you're here. It all the words are calling, I kick a little to me.
Mechangu naweza ila, nagama dogs with me. Na leto ngeza ka kucheza mpira. Na 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 na. Kucheza mnacheza zile mankuman.
Problem dog, I should warn ya. Isi mule mule ya mavoko na matonya. So mkijita gods of rap na wasonya. Wanajua niko fresh, niko cool. Kama mnataka battle, bring a mentor and your crew. Kuzi nikitimbo wanna shut up. Mkija kwenye battle, call the police and the backup. Wait, who's real, who's fake? Cause I'm nice, I'm back, I'm chitty, I'm fitty, I'm
beat. Street,
shut up.
No ma,
shut up.
Snitch,
shut up.
Kila kitu,
shut up.
Makelele,
shut up.
Don,
shut up.
Pink,
yo, staring up, you want definition, you rap. Mchoro tabaki, who want definition, you map. Wakichakachua, wakibanabua, wanajubakua, wakipanua, nimekuzua.
Mechangu naweza ila, nagama dogs with me. Na leto mbezaka kucheza mpira, na 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 na. Kucheza mbacheza zile mankuman.
Nini mnajamini kunipa hii kolabo wakati hamna madini? Mezoea kupiga chabo hip hop ngekuwa dini, na mic ndo kanisa, baspadi ngekuwa mimi naisalisha kila misa. Acheni siti nko fiti na staki story. Saja kuleta shiti ya kiki ya saida kalori. Sikia kuna marapo mnongoza kuficha watu. Picheni watu minta ficha di mkua tatu.
Mtoto akililia wembe basu nampa na cheza. Mtoto akililia sembe unampa na kuwa teja. Mtoto akichezea sharubu lilaksi kibidi vimba. Mtoto akililia dudu unampa na pata mimba. Asa unalinga umepima, acha mambo kidem. Na kupa siri ukishindo kutoboa game. Weto boa ata mwili mefikiri. Bado chunguzi nimejua hili. Mapenzi kizungu zungu tu ya wezi wa Swahili ndo tafsiri.
Mechangu naweza ila, nagama dogs with me. Na lifunga isaka kucheza mpira. Na 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 na. Kucheza mnacheza zile mankuman.
Uku, mankuman, kule,
mankuman. Kiruka na ruga zile mankuman.
Uku, mankuman, kule, mankuman.
Baba ni kukwandichi na madogo kibao. Rabadaba DJ Scratch ni kuonyeshe dharao. Paka rapa na masnicho na mwitia karao. Hapa hapa digdindichi mpaka wawande hao. Mindo yule jema kwa mtani superstar. Nina meki chapa kwa giza na kwenye taa. Sio tuga paka chuga na mabala. World wide now. Siwezi lala na njaa.
Tutututwe. Tutututwe.